Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
He kōna i purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei aku iti, kei aku rahi, nau mai ki tēnei o ngā whakātiranga e ki ana, ko Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Āna Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host, Kimo Holtham.
Ai rā, e hoa mā nau mai rā ki tēnā ngā whakātūranga ko Whaka Māori. He whakātūranga e titiro ai tātou ki ētahi o ngā tuhinga tawhito, ngā tito, ngā hau, a nō hoki, a ko ta mātou, ko enei mātanga reo, he āta wete wete, he āta wānanga, me pēhea te Whaka Māori i enei tuhinga, neha e hoa mā. A kei taku taha, he tohunga o roto i tēnei ao, tēnā kōrua, anā, kei te pēhea e hoa?
Tēnā koe hoa, kei te pai, kei te ora, e whiti nei te rā. Tino hikaka ana i tēnei te ringa tuarua o Whaka Māori.
Ngā tēnā koe e hoa. A, ki a koe e te tuahine Hana, pehea ana i tēnei wai hoa?
O tēnā tātou, kei ngā taringa pīkarikari o te motu, e pai ana, orana a roto, orana te wairua. E hikaka ana ki a ruku tahi tātou ki te hō miro miro i etahi āhuatanga i roto mai i enei mahi.
Ana. Inane, kia mōheo mai koutou, ko tētehi o ngā whāinga matua o roto i enei mahi, e ai ki tēnei tuhinga, review, critique and translate. Kōrero mai anaha mo te, e hara i te mea he kaiprawa noho tēn enei tūmomo mahi. Engari, i ngā tuhinga ko ki te koe, he uaua ngā tuhinga ko whāia e tātou mo tēnei te ringa hou?
Ko ngā, i tēnei te ringa hou, ai, e hara. Tai noa mai ki te... Ki te tuhinga i tēnei rātonu nei, he uaua tēnei kaupapa nei. I roto i te rua te kautau pia ko taha ke nei, kua whai wāhi a hau ki te Whaka Māori i ngā tuhinga kāwanatanga, ngā ripoata pūtea, ngā pukapuka tamariki, i kite ai a hau i te rereke o te reo. I roto i tēnā tuhinga, i tēnā tuhinga tainu atu ki te tito waiata.
I runga i tēnā ko te waiata. Te kaupapa o te rā nei e hoa, e hoki ana ngā mahara ki ngā tau iwa te kau tētahi o ngā tino waiata o taua wā, Shortland Street. Shortland Street e hoa mā te kaupapa matua, i pēhea kia kōrua te Whaka Māori te waiata nei.
Kā rea we rūkahu i kaha whakaparae tēnei Whaka Māoritanga i taku pīnati e hoa. Aha kua puto noiho. Ngā kupu i roto i tēnei mea nei, kāti i raru tonu ahai, kā rea we rūkahu.
Hei, te uau o te reo Pākeha ki taku nei whakaaro?
Koia i raru ai ahai, ko te reo Pākeha. Rereke, hei, ki tāku e mōhio nei.
Koia te take, ko hau mai a Hana i te mea Hana. Tohunga kē koe ki te titoa e te mea o momo nei?
Hoi anō, he mahi ngā hau tēnei ki a hau nei. Katahi anō mātou ka whakaputa i te kiriata... To a farm or Disney, Mā Te Wā Miria.
Yeah.
Te mātua tahi ko Moana, te Kingi Raiona, Lion King, Frozen, ara kua rewa mai ko Koko, ara kua tahi rui mātua ki te āta ketu wānanga i ngā whakamauritanga mō Encanto, ka puta a koake nei. Hoi anō, ko tētahi o ngā āhuatanga, ko te whakaratarata i te taringa Māori, me te ngākau Māori, ere wai ko te ngākau Māori ki tō tātou nei reo, kātahi me te tuituihanga o tō tātou reo, ki tēnei mea, ki te pūoro, te waiata. Nō reira he ao tino paitera ki a hau te ruku ki e rā huatanga e rua, te pūoro me te reo. Hoi anō, ki te hoki aku mahara ki ngā tau iwa te kau i tino rekarawati pēra hōtaka ki a hau. Ka mutu ko tērā waiata, kua tino... tau ki o tātou nei, kua tino me ki kua waia ki o tātou nei taringa.
Me tēnei mea te waia. Me pono te kōrero, kāre au i te tino waia ki te tito waiata, ki te whakamaori rānei ngā waiata, no reira. Ai, me kite pia i te pai, i te kaunga o taku whakamaori, engari anaha, kua roa koe e whakamaori ana i aua momo i ngā titonga, Pākeha. Hea ngā uauatanga i kite e koe.
O tuatahi ake, ko tetehi mea nui ki a hau, ko te ātaruku ki roto i te horopaki, me te tai ao o te waiata, o te ahara nei. I mohi wai a hau nā Graham Bollard, te koe te kaitito, nāna tēnei waiata, ko Tina Cross te kai waiata, o te waiata nei. Kai waiata rongo nui, o Aotearoa nei. Nā taku paku rangahau i te horopaki nei i mohi wai a hau, he waiata tēnei i hoki mahara ai ngā whakaaro o Graham ki tana keofrene o mua i te whare wānanga. Oh. Is it you or is it me? E rā kupu nā taua momo horopaki rā i putai e nei whakaaro me e nei kororo ka tahi ka whānau mai ko te waiata nei.
Oh, nera.
Yeah, no reira, koeira titehi mea nui ki a hau, ki a ātaruku ki te hōhunutanga o te kaupapa e mohi o pūai a hau, e mārama pūai a hau ki te horopaki. He mea nui te rā ki a hau. Engari, aha ko te hehea o ngā... karau, he rau e te waiata, e korera wau e whakaiti i te kaitito. Engari, he rere kē tā ngā kupu Pākehā, tēnā i tāku e mohio nei. Ko te whakaaro Māori tāku e kororo nei. Tino, rere kē e nei rere ngā Pākehā nei.
Oh, well, e māra mai te maria ki tā tātou e wānanga nei, me whakarunga tu tātou ki te waiata nei. Anaira. Yesterday's another waste, just living for the times we've seen. When the writing on the wall says I'll be short, that is true. If you want to find a way of searching for another world, it's hard to see. He hoama, he kite ngā kanu, he hoki ngā mahara neha.
Koia.
Nancy Brunning. I reira hoki a...
Uncle Tim.
Yeah.
Dr. Ropata. Yeah, ki te awi. Dr. Ropata.
We're not in Guatemala now.
Yeah, Nick. Te rangatahi rā, a Nick.
Ana. Mai mahara nei.
Pihi hoki ngā mahara.
Ana. Ka pēnei te whakahāre o te kaupapa nei. Ka māku te taha Pākehā e Pānui.
Ka wai.
E waiata rā nei no koutou te whiwhi. ka timata ki anahane, ki tō whakamaori. Ok, te wāhanga tuatahi. Is it you or is it me? Lately I've been lost, it seems. I think it changes what I need. If I'm looking for a chance or to dream, Shortland Street. Ko iana he te rārangi i Maumaharai.
Yeah. Rōreke e hoa.
Tēnā koutou. Me rongo koutou i a Shea Milne. Kata mai ana ki au whānau i roto i taku taringa. Tēnā koe bala.
Karawe, nō reire i te hiwa me mōhio tātou ki ngā huarahi ahi whai mā tātou. Mēnā he whakamaoritanga ākupu nei. Literal translations i te hiwa me ruku kē tātou ki te hōhunutanga o te whakaaro Māori. E whakamahi a i te hi āhuatanga o te taiao, ko te waka. Tāku i whakamahi ai.
Kia ora.
Hapai, te moana rāne e ahua. Heo ano. Ko te huarite te tehi mea nui ki au. Te wāhi ki ngā kū, me nā e rima kū kei te rerenga Pākehā, me rima kū ki te rerenga Māori. E tino, e o ai e rā kupu ki roto i te rārangi rā e. Koenei te hi mea e whakaaro hi ana. He wano, kare awe wai, te hoa ka pānui noihu au i aku kupu. Nā wai tēnei waka i, he ai kia kōtiti, hei aha pea tēnei huarahi, e pahawa ai aku pirangi, Shortland Street. Kā reo i whaka Māori te Shortland Street, noho tonu hei Shortland Street.
Okay. Yeah, hai.
E mohio whānui hi ai.
E te
hunga whakarongo. Ahakoa tō rātou mohio ki te waiata nei. Pēnei a KFC, KFC tonu, kāre he whaka maoritanga, Samsung, kāre he whaka maoritanga, Shortland Street, ahakoa e tāia, tonutia nei e tātou tērā te whaka maori, I pirangi noi hua kia noho hei Shortland Street.
Ka pai, mō tēnei wā, ka waiho te wānanga mua muri atu, Hana, he aha tō whaka maori mo taua wāhanga. Tānuma, he aha te wāhanga tuatahi.
Okay, ko te wāhanga tuatahi, ko mahara ka huri I te pō uri uri, he tai timu, he tai pari. He wawata noa I aru nui, ho tere ni. Ana e whiriwhiri a ko, well, ko hotere I te mea, ko te sonic, ko te rangi, ne, Shortland Street, ki rung I, hotere ni. Nā rea, kia nei, ka pai kēpea I te mea kua waia te, tērā momo oro ki o tātou taringa, nā reira, I whāia tērā te oro o te mea titonga ake.
Rawe.
Ah, tā rea. Ok. E rua o wāhanga, no reire hahara te rātu o ngā whakamaori.
No reire mena ka noho ko hōtārana, hei hok, ne? Huri huri kauana, ngā tairo o pohewa, ka anga atu ki hea, I puta noa I te moe moe a. Pai ake pea tō reo.
Tino hakaaga nei
te.
Tēra te wātuatahi, ko kōrero mai tēnā, tētahi tērā ki au, so tēnā koe te tuahi, ne?
I puta noa I te moe moe a hōtārana. No reira, kei reira tonu te wairua o te kōrero I te mea Rawe. Mama harahara ana, ne?
Tino pai. Ko te hea tu raru o tēnei waeta, e tino tōiri te tīmatanga kātahi ka haka haka I te miti ngai. No reira, me tōiri.
Ana. O tōrono.
Ka pai, tio hine, he atāhua e nā kupu.
Atāhua, ok. E te whānau, kua kite tātou te whakamaori level tahi. Kua kite a te level rua me te level toru. Ko tā te wā mo te level te kau. E te whānau. Ka reo I te mōhio mō ngā kū o ngā waiata mo te PT rānei. Kia peka atu tātou, neha. Whakarongo mai, ahua literal tāku. Ko koe rānei ko ahauke, no nā tata nei kua ngaro aue. He panunitanga pia taku e mahara nei. Pēnā he pohewa tanga taku e āru nei. Te tiriti o wai horoi.
Te tiriti o wai tangi.
Kei te mōhi o kōrua, he aha I tiriti o wai horoi ai taku Shortland Street?
Wai horoi Shortland?
Kia ora tuahine! Oh. Kia ora!
Krewa.
Tino krewa, neha.
Tino krewa.
Ok, me pono taku kōrero. Whai muri atu I taku rungo I wā kōrua, me te piti I whai atu tapa tapahi ane hoa mā. Āhua kupu kupu nei taku whaka Māori. Ngiri, Ko e te taonga, ko tāko hatu ki a koutou I tēnei wā. Ok, hoi anō. Ko te mahi nāne ka peka ki te wāhanga tuarua?
Ka pai.
Kātahi ka wāna ngā āhuatanga katoa te waiata.
Ka pai.
Ka pai, anaha ka timata ki āhue.
Ok, mau pia te whiti.
Oh, ana. Shortland Street. Taking time to hold my place. Yesterday is another race. Just living for the times we've seen. When the writing's on the wall says I'll be Shortland Street.
I noho ahau ka whakaaro ake, he ara te tikango e nei kuku, he ua ua e. Te āhua nei kua poroa te rere ngā kōrero, e mea na when the writing's on the wall says I'll be Shortland Street. Ne, and kāri makes sense ki au nei, he ono. Anei taku whakamaoritanga e hoa mā, Kia tatu kia mauri tau me anga whakamua au, e huri tāo noa nei ki ngā, tohu o te tai au e mea ana Shortland Street.
A tāhua.
Pai tēnā. Ko te painga noho ki karei te mōhio ka tāe tēnei rato I ngā waiata, ngari he āhua hāwhi rere ngā kōrero kei reira ka waihoi te toinga mo te rārengi hāre aki ana, neha?
Ia, tika tērā.
Ka pai e hoa. Ok, Hana. Ke ako I nāne, ka timata ki tō mea tuatahi, ka ngā tiki te mea tuarua whai muri atu, neha?
Ka pai, puritia te kāinga, tainihi kua ea, he rā kua kitea ai, takahia atu te ara tātai, ho te reni. Ko te writings on the wall I pakuranga hau au I tērā he momo, he kiwaha, he whakatau ki pēa.
Nā, he tikama.
When the writing's on the wall, he momo destiny tērā, eh?
Ne?
Yeah, well, koeira tētahi o ngā, o aua, he koeira tētahi.
He tohu.
Yeah. So ko te ara tātai tērā, ko te hekupu mo te, oh, ko te destiny, writing's on the, when the writing's on the wall.
Yep, hey, ka pai.
It's meant to be.
Ka pai,
nawe, nawe.
Pānui mai tō mea tūru, pai heaha te rātu.
So puritia tō kāenga, tainihi kuāea, he rā anō ka kitea. E putā anō ai koe ki te ora hotārana.
Ok, ko tai te wā, Kimo. Ka whakārohia taku wāhi tēnei ao, waihui te inamata ki tōnā ke wāo. Tukuna mai te ōna mata, mā waira taku mate e kini, te tiriti o hoterini. Mō pai tēnā
nā nā! Tēnā
ko Ka waihui tēnā mua muri atu, ne? Kia hare atu ki te pāpara. Hoi anō, hoi anō. He pātake a kōrua mō tēnā ngā i ngui tā tātou āta wāna ngāta wete wete.
Karekau aku pātai, engari atu i te mihi kia kōrua, ki te ahoki nei te rere ke hāretanga o ngā whakamaoritanga nei e no reira. E mihi noi hoan, ana, i era, tukare anō ki Aotino, he ono.
Tāki pātai, yesterday's another race. Hea tā kōrua, o hea o kōrua whakaro mō tērā, Momo whakatakoto I te whakaaro. Like, I te whakaaro ai rat race. Whakaaro ai mo te, you know, mo ngā pō raruraru mo ngā, o te noho taone. Aua.
Ko tāku,
taking time to hold my place yesterday is another race.
Ko tāku e whakaaro ana ko ngā raru o ina nahi waihu ki reika. Waihu ki
reika. Hoi atonuhi a tō waka. Ko timu te tai. Hey.
Ka vai.
Ok. Cool. Wāhanga whakamutunga. Ahua uaua tēnei wāhanga ki au, i te makareau i te mōhio ki te rangi o enei rangi whakamutunga. Hio, ka pēnei te hāre. If you want to find a way of searching for another world, it's hard to see Shortland Street. Ko ia noho ngā rārangi I mamaharai. Hoi anō, anaha, kei a koe. Te wā tau aua rārangi e tōru.
Ka pai. Mehe ara atu anō, hei hoi māu I tō waka, hoi atu ki Shortland Street.
Fai tēnā.
Hano te rangi?
Mehe ara atu anō, hei hoi māu I tō waka, hoi atu ki. And then, Shortland Street.
E putā anō ai koe ki te ora I te ao hou. Ka hura I hōtere ni. And ko te rā atu, whai ara te ara hou, he tiriti kei tuara, māea ana hōtarana.
Apoi.
Ka pai. Anei, te mea whakamutunga. Mehe mea he ao hou tā ue kimina, whai arawa, a shōterena. Te ahua nei me rhyme, ngā fiore, ngā rāringa katoa, koe ia tētahi mea ko aku aia I te rā nei e hoanga.
Pai.
Hoi anō.
Ko te mea pai ki a hau, kua whakawhenumi koe o kua whakakao mai koe I ngā kupu katoa mo Shortland Street. Hōterini, hōtarana, waihoroi.
Ai.
Tēnā koe taku pāpā.
Ka mātua I tēnā.
Ok, me āta wānanga I etahi o enei tuhinga, ne? Anaha, ka timata ki a koe I te mai ki te au. Ko te pāinga ki au o tēnei wāhanga tuatahi, e hara I te mea I āta I whakamaori noa koe I ngā kupu Pākehā. Neha, I whai atu koe I tētahi he kaupapa matua oro. Taonga tēnā e hoa. He pukinga oroto I tēnā, te kimi I tētahi huarahi e hono ai te whakamaori ki tētahi kaupapa arā ko te waka ko te moana rānei.
E tika tērā kā mutu I a Māua ko te whare hui e noho tahi nei koi ene koi tehi o ngā kororo nāna tonu I tuku mai kia kaua e whai I a kupu I etehi wā I tika ana kia whae kēhia ko te wairua o te horopaki I etehi atu wā I tika ana kia whakamaori hia ngā you know, ngārere ngā kororo ā kupu nei engari hei tāna mā tō ruku hōhunu ki te kaupapa nei e rongo ai koe I te wairua e mōhio hoki ai koe ki te huarahi tika hei whai māu. I roto I tēnei, nā taku kore mārama ki ngā rerenga Pākehā I mate ai au ki te whakamaori kia Māori. Kia kau e literal translator.
Tētahi o ngā mea hana I ki te ai au. Kāinga. He rere ki tēnei te kāinga? Hea koe I whakamahia.
Ko tāku noiho he tīpaku I etahi kupu e ororite ana ki te... E rere tahi ana me te rangi, me te oro o te mea ake. No reira I kāinga.
Ko te tuhunga ki konei.
Ko te huari te...
Hea te tuhunga he ke, ā me te tohu tō.
Kāinga.
E rua e rua. Kāinga, kāinga, e rua e rua. Kāinga. He take reo a iwi noiho tērā.
Ai, ia.
Ko te... Koe hea ua iwi, ka whakamahi te kāinga.
Pai tērā pātai.
Pai tērā pātai. Mohio pua nā hau, e kaha whakahuahi ana te kāinga I konei I roto te arawa, I wāhi kea tiko te kāinga. Engari, e hara I te mea he aha, he take reo a iwi noiho.
Ka pai.
Same.
Ko te oro tāku I whai.
And he kupu hau kei konei māku, hana, ko te tainihi, he aha te tainihi, te tainahi rāne.
Inanahi, tainihi, tainahi. I pērā hoki, ko te tainahi I hāngai ki te ā, te hotarana, te kāeng, ai.
E kaharango nāna tērā I te tairāwhiti. Tainihi.
Ai. Tainihi, tainahi, inanahi. Hea e tai atu kupu. Ahono, he nui. Ai.
And I roto I ngā ture o te whakamaori, te interpreting rānei, I mean, do you have the creative license just to go crazy when you have a song? Ia koe e whakamaori ana I ngā waiata? He aha rānei, he aha ngā ture I roto I tēnā?
Yeah.
Ia tātou e ata, wete nei ngā waiata, tawhito, ki reira ki te ai tēnei mea, e aki a matai ko te hāpunupunutanga, o tira te poetic license.
Hāpunupunutanga.
Aha koa te wāhi ki te wete reo, kā re tino ki te ana, etehi I, etehi ki, kua ngaro etehi ai, etehi wā, engari ko te poetic license tērā. E kaha ki te ana, era I roto I ngā mō teatea, I roto I ngā wae. Tawhito, tatu iho nei ki ngā titonga o Naya nei, etehi, e kaha whai ana I te wetereo, etehi atu karekau. Kei te pai tēnā, kā mutu, e mōhio ana te kai whakawā reo, I ā e whakawā nei ngā waiata I te matatini mēnā he whakaaro Māori poetic license tēnei titonga, mēnā he hea noiho te reo. E māra māna ki ngā kai whakawā reo. E māra māna ki te taringa Māori, mēnā e tika ana hākua e he nei te wetero, ka poetic license kē tēnei. Nō reira, koe I pēa te teho ngā huarahi kua whāia I roto I tēnei titonga.
Kia Māori te tirohanga nei, kia Māori hoki te ao. Ko taku pātaki a kōrua, mena tātou ka noho ki te āta whakatakoto I tētehi hātepepea. Heaha rā ia ka noho mātāmua I a tātou ka ruku ki e nei mahi. I nā hoki, kei reira, ne, ko te māramatanga te tehi, ko te whai ki a wairua Māori, ki a whakaaro Māori, ko te whai I te ia o te... O te whakatakotoranga, o te titonga ake, he nui ngā āhuatanga ka whai wāhi mai ki tēnei mahi, engari he aha ki a kōrua ka noho mātāmua. Mēnā rā nei he.
Kia hau nei tuahine kei te āhua pēo te hunga whakarongo. Nā te mea ki te whakapākea tia anō e nei tuhinga ā tāua, kā re hoki anō ki ngā...
Here ki katoa neha.
Kā re hoki anō ki te tūturutanga o ngā kupu pākea I. Nō reira kei te āhua pēo te hunga whakarongo. E koe rā pia tetehi mea nui, mēnā he Māori e whakarongo ana ka mārama rātou. Ka mārama rātou ki te ia o te waiata nei.
Hea tāhua ake kia whaka Māori te tuhinga Pākehā, pai ki au te tangi o te reo Māori roto I ngā waiata mea o momo, ka hoki ngā mahara ki ngā tuhinga ki ngā whaka Māori a rurutau? Tino a tāhua te reo Māori I roto I aua tuhinga katoa. Ka rongo I te wairua Māori I roto I aua tuhinga Pākehā no hoki. Ko ia te taiho ngā huatanga ki au, ka kite I roto I ene momo o e te ia koe whaka Māori ana.
Ai, ko te kauhanga nui pia tā tātou e kimi nei, ne, ia tātou karuku ki e nei mahi. I te mea, kia whakaaro ake au mō ngā mahi whakamaori I ngā kiriwaituhi o Disney, he āhuatanga atu anō, hei āpiti ki e nei mahi, ara ko te whakahanga I ngā kupu ki ngā ngutu.
Tika.
Me te horo, te pikitia, kia whai māramatanga ai, ngā whakamaoritanga, I roto I te horo paki, te pikitia, hangai ki ngā ngutu me te ao, o te tamaiti. Nō reira, koeira, ai, koeira e tahi āhuatanga, kei te tino whakai au ki tāu, te hunga whakarongo, kei reira pia te tahi kru tino nui, e pai ai tā tātou āta tīpako i ngā kupu e tikāna mo te hunga.
Pēhea nei, kia anga atu i te ahua ngā tamariki. I te mea, ko koe hoki tētai o ngā kaimahi o runga o Waiata Anthems anō hoki, neha? He hanga ture i whāia e ko?
Ai, he, wa, ko he pātai pai tērā. Ko te nuinga o ngā kai Waiata i whai wāhi mai ki a Waiata Anthems, he tauhau katoa te reo Māori ki a rātau.
Ah.
Kei te ako tonu. Ai, no reira, kāre au i whai e te he kupu, kei tua o tāwau au e rehu rehu ai o rātou whakaro. I whāia e au te ara o te māramatanga me te mōhio hoki maroto mai ai tā rātou ako i a rātou Waiata. Kei te ako hoki, kei te pakari haere tō rātou reo Māori. No reira i whāia e au kia titi ki te taumata e tika ana mo te mo ia kai Waiata, ia kia kaua e tino, not to overcomplicate or cook it too much, you know, for them, just digestible.
Just for me. Oh, hea hanga Waiata i te toi koe?
Rehurehu, muroki, kamutu, hara, he no Awherika te rā tangata, engari he rawe, tana te whakahua ngā warakupu Māori, Lord, koia tētahi, kamutu koira te timatanga o tana ako i te reo, kāri e i pirangi ki te kia harore rangitahi ia, no reira i timata tana whai, i runga i ngā mā tāpono o te tiriti o Waitangi.
Engari, iai ki ngā kōreo tino ngā kainui ia ki tō tātou reo?
Ai, ka tika tērā.
Hoi eno, kia hoki mai eno tātou ki te Waiata, e hoa mā he wero kei te haere. Ka timata i te timatanga o te Waiata e hihi ana te rongo i te roanga o ngā whaka Māori. Ka pai? Anaha, ka timata ki a koe?
Right. Kia ngā kainui mai e te iwi whakarongo.
He a tāua tō reo e hoa, kaua e pēna.
Ka pai. Ok, me tōiri te timatanga nā te mea ka haka haka
ka tino eke nea.
Ha pai, nō reira. Nā wai tēnei waka i he ai kia ko titi hei aha pia tēnei huarahi. E pahawa ai a kupirangi, Shortland Street. Kia tatu, kia mauri tau, mea ngā whakamua au e huri tau noa nei ki ngā. Tohu o te tau e mea ana, Shortland Street. Alright, here we go, te whānau. Me he ara atu ano hei hoi maui tō waka. Hoia tuki. I think I went off note.
Beautiful, mate.
Shortland Street.
How fine.
Beautiful. Atanga. Wow, stunning, tēnā.
He wa no.
Hana, ka tahuri atu ki a koe. Wai mari ana tātou i te mea e ruanga whakamaori no rime. Wai atu koe ki a ruanga o mā e hoa.
Oh, heka. Hea tātou no tā.
Ka me pēnei tā. Tīpako mai tētai, ka wai atu noi te mea ko tahi.
Anei, hōtereni.
Paiki ai te hōtereni.
Mā e wahau e āwhina. Anā, ka zina mea. Ko mahara ka huri i te pō uri uri, he tai timu, he tai pāri. He wawata noa i arunui.
Ho te reni.
Wow.
Haritoni.
Puriti a toka e ngā taini hikua e ahera anō ka ki te ai. Takahia atu te ara tātai.
Ho te reni.
Kawe,
e puta noa i koe ki te.
Ora i te aoho,
ka hurai, o te reni.
Atāhua, tēnei te tāhine.
Kei a koe level 10?
Okay. Tēnā koe i tō mai mahala ki tēnei hoa, ngā mi. Ok, hoa mā, whakarongo mai. Is it you or is it me? Koe a te rāringi tātahine.
Yep.
Ko koe rānei ko a hauke, nona tata nei kua ngaro au e he panuni tangapea taku e mahara nei. Pēnā he pohewa tangataku e aru nei. Te tiri te o wai hōro. Ano kino tēnā me hare tōn tātou. Kia whakaro hea taku wāhi tēnei au. Wai hui te ina matu ki tāna ke wāo. Tukua mai te ona mātā. Mā wai rā taku mā te e kimi. Shortland Street. Me he mea he auhau tāuna e kimi nā. Whai arawa, shotarana.
Kia ora e hoa.
Tēnā koe, tēnā kōrua.
Nā we.
He ua ua, tēnā me pono te kōrero. Mm. Engari, ko te tuki a tātou, ko te tuki a tātou.
He ono, he wero.
I runga i tēnā, he wero anō kei te hāre e hoama, ko te wāhanga e hāre ake nei. Āhua ofa te kafa e ki ana ko Urban Dictionary e te whānau. Ko te wāhanga nei e hoa mā pēna i tāku i kōrero ai, he ofa te kafa. Ka rongo ai tātou i ētahi o ngā kupu, ngā rere, ngā kōrero o tēnei ao hou. Ā, ko tā tātou, ko tā mātou i te mura o te ahi, he whaka Māori i ēnei kupu. E ai kia anaha ko inei tana tino wāhanga. Te tino wāhanga ki āhea. Nā, hoi anō. He aha rā te kupu o te rā nei, anei te kupu. Turuguru. Cryptocurrency. Mm. Virtual or digital currency used on the internet. Anei te tahi he tauira tēnei. He paid for his new computer using cryptocurrency.
Mm.
Ooh, i taua wā, i ki tau i te tokorua nei, āta patopato ana me taku whakaro. He aha rā wā, e patopato nei. Am I missing something here? Anaha. He a tokupu e hoa.
Nā te mea kai te mura o te ahi, he tino maro ki tēnei whakamaoritanga, koe nei, i ki ai, karau e tino ratana ki tēnei kaupapa, he wano, he rawe tēnei, i āia e whakapātaritari nei te hinengoro, i āia e wero nei i ahau. Nō reira, mā te aha i te pūtea matihiko.
Pūtea matihiko, pai tērā.
Tika koe, tino boring tēnā. Ai. Hoi anō ka tai te pēhea te hai hoa.
Karau mo te tohe e hoa, he wano, mā te aha. Mā te aha i te kore, pūtea matihiko.
Awa maro ke ake tāku i tāu e te whanaunga. Hoi anō, kei te whakaro ake au, a kene pea ko te transliteration, ka pai.
Pai tēnā, pai tēnā.
Transliteration i tēnei. nō reira, ko te... it's fun. Mono hit, no.
Ai.
Monikripto, nā.
Monikripto.
Monikripto.
Monikripto, eh?
O namakripto.
As long as it's not monikripi e hoa. I think we stay safe.
He ala kripi e tahi wā.
A koia, a koia, e mea nā koia. Kimo. Cryptocurrency. Ai, pūtea hiko. Pūtea hiko, āhua ua ua
tēnā. Moni hiko, maiko.
Ai, he āhua ua ua tēnā mea. Engari, kei reira. Kei reira te māramatanga o taua kupu. Ai, anaha?
Mā te aha.
Mā te aha, ai, koia. Koia te kīwaho te rangi nei ki aku nei whakaaro. Mā te aha, nā e hoa. Tēnā nō kōrua i ngā tini mā tauranga. Ko akua kimo i te rangi nei. Hoi anō e te whānau. I ngoi te whakakapinga, i te whakatipinga o te hotaka nei. E tika ana, ke tuku mihi atu. Ki e rei whai huruhuru ai tēnei o ngā whakaaturanga. RNZ, te māngai pāho anō hoki. Arataua e mihi nui ana ki a koutou. Ka kitea tēnei hotaka ki ngā pairewa pāpāho katoa. Mehe mea he whakamaori i tā koutou e whai nei. Hoki mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga o whakamaori. Mo tēnei wā e te whānau, hei konara.
Tēnā tātou, and thanks for listening to Whakamaori with hosts Kimo Holtham, Hana Merirai-ha and Anaha Heni. The Shortland Street theme song was composed by Graham Bollard and was performed by Tina Cross. Whakamaori is produced by Arataua and available to watch on rnz.co.nz or on YouTube or as a podcast on Apple, Spotify or wherever you get your podcasts.
Ko te reo, te take.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.